song is this.
Oh no, no.
But you got something for love,
dog. It's two kids, babe.
Yeah. Cause I'm living my life, 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 yeah. No. Tukisha piga pafu, tupokei kanseli, atupokei kanseli. Tumetoka dambu, tunaongeza hasoli, tunaongeza gasoli. Toka kwa nyadhi ya mangwea na bushoke. Ambapo tembo alididimia kwenye tope. Ilibidi niame mkoa ndo nitoke. Salute kwa chemba squad makole hexagon na dope. Kitaja watoto wenu wa trap, msitaje jina langu. Maybe best rappers of all time, don't taje jina langu. Wanasema mina ungea nkilewa nkivuta kaya. Nyuma ya kuta za chosa samchizi na chimba dao. Wanda masnitch so washindi ya kwa nalala na keti. Wanatamani udate kutwa unawasha mipepe. Wataisubiri sore demu wako wamemegwa kuteta. Wakati wao mademu zao wanawakata mvicheche. Loser to pay, winner to stay. Kama pool table cheza na balls. Tunapotoka hatu snitch.
Oh young seller,
si wenye watoto street.
Oh young seller,
angalia unapoishi.
Oh young seller, oh yeah, oh yeah.
Cause I'm living my life, yeah. Oh no no. Cause I'm living my life, yeah.
Nah nah nah.
Cause I'm living my life, yeah. Shafanya vingi now, you can't tell me nothing. Fuka vigingi, yote kusaka something. Mungu nabidi, baraka za wazazi, mpaka mkaelewa. Kokote na putimba za saso,
so,
mpaka wanakiri mabisho,
mabisho.
Kama kwenye jeshi komando, sasa mnaelewa.
Watoto dom town, miaka kumi nimekuza sijaibe menda. Sijaona kuibeba dom sozi kustafu chagwa bega. I'll be the victory, the leader mkulungwa leodiga tenga. Azaki kucha mwino guwasa nkuhungu mpaka itega. Nilipotoka nshona fitna kusaka rupia. Tukiona wabwa wa hitma wana tunavamia. Sometimes mlo moja mama anauza bagia. Mpaka sasa show za mwanza na fly na bomba gima. Cheki wabwafu wachawi wanasota vitako. Wakije kuwanga wanakuta meketi kitaku. Somwa kuchukie wakutukanie na mama. Endapo kukosea atakukumbushia maisha yako.
Inapotoka hatu snitch.
Oh young seller,
si wenye watoto street.
Oh young seller,
angalia unapoishi.
Oh young seller, oh yeah, oh yeah.
Cause I'm living my life, yeah. Oh no no. Cause I'm living my life, yeah.
Nah nah nah.
Cause I'm living my life.